MediaChoice.com.ag.
Birakwiye ko mbitanga mu buhamya isi yose ikabimenya igitangaza kukugira nk'inshuti ikomeye
imboni zanjye ziritwa isanzure ikubona ubuzima bwanjye njiye mu muntu ukomeye.
You're my best friend, you're my close friend, you're my soulmate, just you're my best friend. You're my best friend, you're my close friend, you're my soulmate, just you're my best friend.
Baruso y'ibyishimo ni wowe nziri gabise ko suko nakwiye kuriye niko kuri mpagazeho
uwamu ushobozi ku isi nakugabira ubutore kayobora mu buranga kujya bimuzikaba uri maro y'imana kandi bugu
birakwiye ko
Choice is just a magic.